Kamala Harris ayaa maray Iran ka hadlaysay hadalkeedii ku soo koobtay hal eray oo ah difaac. Waan garanayaa arrintan, weligay kama labalabaynayo inaan qaado fal kasta oo lagama maarmaan ah si aan dalkeenna iyo danaheenna uga difaaco Iran iyo argagixisada Iran ay taageerto, ayay tiri. Markii ay ku jirtay doodii ay la gashay Donald Trump, ayaa Harris ay ballan qaaday inay ballaadhin doonto hannaanka difaaca Israa'iil ay sii doonto, iyada oo tiri, Israa'iil waxaan mar walba siin doonaa awoodda ay isku difaacayso, gaar ahaan arrinta la xiriirta Iran iyo khatar kasta oo Iran iyo kuwa wakiilka ka ahi ay Israa'iil ku keenayaan, ayay tiri. Maamulka Biden iyo Harris ayaa kaalin ka geystay in Israa'iil ay difaacaan markii bishii Ebriil ay Iran hawada ka weerartay. Waxaa maamulkoodu uu sidoo kale gobolka u diray maraakiib dagaal si uu Iran uga hor joogsado in mar kale ay weerarto Israa'iil. Arrintan ayaa Harris jeclaysiin karta qaar ka mid ah dadka Maraykanka, siduu sharxayo Michael O'Hanton oo ka tirsan macadka Brookings.
I think that she knows Americans are tired of war and certainly doesn't want to sound like she's looking for another.
Waxay la tahay in qaar ka mid ah dadka Maraykanku ay ka daaleen dagaal, waana xaqiiqo inay doonayso inaanay u muuqan sidii qof dagaal raadinaya. Marka erayga difaac ayay culayska saaraysaa, laakiin dadka Maraykanka ee dagaalka doonaya iyagana waa inay qancisaa, gaar ahaan marka la eego sida uu xaalku dunida soo ahaa rubuc qarnigii ugu dambeeyey, ayuu yiri. Ururada gacansaarka lala Iran ayaa iyagu bishii August weeraray fadhiisimaha ciidanka Maraykanka Ciraaq iyo Suuriya. Waatan Victoria Coates oo ka tirsan hay-adda Heritage.
There has been zero retaliation from the United States. They've retained that defensive posture. My worry is that Iran is getting the message.
Waxaa jirta in Maraykanku aanu wax argoosiya samaynin. Waxa uu ku dadaalayaa inuu difaac ahaado. Walwalkaygu waxa weeye in Iran ay arrintaasi u aragto inay sii wadi karto daandaansiga oo ay arrintaasi kor sii qaadi karto. Maraykankuna aanu wax weerar bilaabin ee uu mar walba jawaab uun bixiyo, ayay tiri. Donald Trump dhinaciisa waxa uu mar walba culayska saaraa oo uu ku celceliyaa in isagu uu yahay kii Iran cunaqabateynta saaray markii uu madaxweynaha ahaa.
I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country.
Waxaan u sheegay Shiinaha iyo dalalka kale, haddii aad Iran wax ka iibsataan, idinma ogolaan doonno inaad Maraykanka ganacsi la samaysaan, oo cashuuro 100% ayaan ku soo rogayaa badeecad kasta oo aad noo soo diraysaan, ayuu yidhi. Doodii isagii Harris ay yeesheen Trump waxa uu maamulka Biden iyo Harris ku eedeeyey in Iran iyo xulafadeeda ay hodan ka dhigeen kadib markii ay culayskii ka yareeyeen. Trump ayaa sidoo kale intii doodda lagu jiray ballan qaaday inuu xalin doono khatarta Iran hase yeeshee aanu faahfaahinin. Eeg waxa ka socda Bariga Dhexe, waan dejin doonaa weliba si degdega, ayuu yidhi. Hal arrin oo Trump iyo Harris ay ka midaysan yihiin ayaa ah inaanu midkoodna ka hadlin wixii uu samayn lahaa haddii Iran ay hub nukliyara samaysato.